finally got a love. Get under, baby. I finally got a love. Get under, baby. It's me and you. It's me and you. It's me and you. Set under, baby. It's me and you. It's me and you. It's me and you.
Yeah, it's easy.
Set under, baby.
Stand by some. Mina nawe sathandana uma ngiqala ukukhaza ngiphelele amagama aseke yokulima cause uwaphethe amathanga ngeke sahlukana mina nawe sathembisana every time when I'm alone I think about you abangani bathungisile now they start to hate you ebuhle nasebubini I promise soba sethu ngifisa ukuthi kufezeke zonke ifiso sethu ngiyawenza amaphutha kodwa wena ngamakhathali nini ngidinga uthando now I swear you the one kwamele ngazisa abazali ukuthi ngithole intokazi she's the one futhi ngiyathembisa lona ngizomshada
funa lonke ikazi lazi ukuthi phela wena intombi yami ngicela bomalume bamikise inkomo ngifuna ukulobola mina It's me and you. It's me and you. It's me and you. Set under, baby. It's me and you. It's me and you. It's me and you. Set under, baby.
I promise, so tandana till you die. Bono ndaba bezo ringa kodwa let's focus on us. When I say it's me and you, baby it's all about us. Kuthi ngihlezi ngibone smile sakho, that's all I want. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungibusisile ngawe. Kunini ngifuna uthandwe kimi akekho fana now. Iwena upoison, njengokhosta ngiyaswela ngawe. It's me and you, baby uhlale wazi yimi now.
Funa lonke ikazi lazi ukuthi phela wena intombi yami. Ngicela bomalume bamikise inkomo ngifuna ukulobola mina I finally got a love get under baby I finally got a love get under baby It's me and you It's me and you